Ziko mwainu mbale nevyo, mawabu inu mbale. Ndichabu ino kukala tilipano lero pakachisi. Ndipo ine ndi maganiza kuti mwina ine, ndikanamutenga mbale nevyo, kutala nkule mawauno, ine ndiye sele usiguno. Ndiyeno ine, ndi mayangana, ndiye kupunzilo la Sunday School la mawauno. Ndipo chiani, ambuya akalola, ifeti esera kuti tikale ndi punziro la Sunday School ili. Tsopano akala ali masabata awiri tsopano pafupi-fupi chibwelereni kuno. Ndipo ine ndakhala ndili wa manjenje kwambiri monga inu munamvera kuti kolalikira uko ine ndinatopa kwenikweni. Kwenikweni ndipo sindinathe kuti ndizipitirira mulimonse. Ndiyeno ine ndimayenera kuti ndingobwera kudzapuma pang'ono. Ndipo ine ndinatenga pafupi-fupi masiku atatu kuti ndikafike ku Wolf Creek Dam uko mu Kentucky kumene ine ndinabadwirako. Ine ndinaganiza, ine ndikumverera bwino basi tsopano, ine ndili bwino. Ndipo ine nditabwerera ku nyumba, ndipo chinthu choyamba chaching'ono chimene ndinakumana nacho pamaso chinali chokhala ngati nkhani ya boma ya msonkho. Ine ndinapita njira yonse m'musi kachiwiri. Chotero, ine ndinazindikira kuti zinditengera kuposa sabata imodzi kapena awiri kuti ndithe kupuma. Ndipo utumiki wanga ukukonzekera kuti usinthe tsopano, ndipo ine ndilibe misonkhano imene yakonzedwa. Ndipo ndicho chifukwa chake ine ndinakhala ngati ndangopatukapo ndikuganiza. Ndipo tsopano kwa masabata angapo otsatirawa ine ndingopuma, kupuma kwa thunthu ndi kumayembekezera pa Ambuye. Ndipo ambiri anthu inu pano amene muli apakale, amene mwakhala muli ndi ife motalika kwambiri, mukukumbukira zomwe Ambuye ananena kwa ife. Iye nthawi zonse wakhala kuchita zomwe Iye ananena kuti Iye akanadzazichita. Ndikukumbukira pamene pachiyambi pomwe muchali chipano mawu mene ife tinkaika mwala wapakachisi momwe kuti Iye izo zinalembedwa ndipo zili mkati mwa mwalawo pa tsamba la Baibulo langa. Mawu uja masomphenya akulu aja anati, uyu si kachisi wako. Ine ndinati, ali kuti Iye Ambuye. Ndipo Iye anakandikhazika ine uko pansi pa mlengalenga. Ndipo liwu linadza, ndipo ine ndinayang'ana, ndipo ndinayiona mitanda itatu iyo, yonga mitengo ndi chipatso cha iyo, zina zotero. Inu mukudziwa chimene masomphenyawo ali, izo zakhala zitalembedwa kwa zaka. Ndikutenga tsiku lina buku lakale pamwamba apo, ndikuwerenga zina za zinthu zomwe Ambuye anali atanena, anazineneratu, zinakwaniritsidwa kale, zokhudza nkhani ya ana iyi, ndi momwe nkhondo iti idzabwerere. Ndipo zinthu zonse izo zachitika. Zinthu ziwiri zokha zatsalira mwa amodzi amaulosi akulu amenewo. Zimenezo ndizakuti magalimoto odziyendetsa okha adzakhala ali pa nsewu ooneka ngati dzira, kokha kuti iwe sungayiyendetse iyo. Iyo ndiyo madzilamulira yokha. Ndipo kenako padzakhala mkazi wamphamvu atadzauke, chifukwa Amerika ndi fuko la mkazi. Ndipo lidza mkazi wamphamvu adzauka, ndipo adzakhala president kapena china chake chonga momwemo mu fuko. Ndipo zikadzatero padzabwera kuthetsedwa kwa thunthu, fuko lonselo lidzasesedwapo. Ndipo izo ine ndikuneneratu, tsopano izi si Ambuye akunena izi, zina zija za mkazi izo zinali Ambuye. Koma ine ndinaneneratu mu 1933 kuti dziko likanadzakumana ndi kuthetsedwa kwa thunthu isanafike 77. Otero ine sindimadziwa pa nthawi imeneyo kuti anali nacho china chake chimene chikhoza kulithetseratu ilo monga ali nacho tsopano. Koma ine ndinaliona fuko mukuthetsedwa kwa thunthu linangotsala zitsa za mitengo ndi zinthu monga choncho zitatsalirapo. Kotero izo zili pa njira yake, ndipo ngati zinthu zina zonse izi zafika pochitika monga Iye ananenera, nazonso zichitika ndipo basi monga Iye ananenera mulemba apa zimene Iye akunena. Ngati Kristu anabwera nthawi yoyamba, Iye adzabweranso nthawi yachiwiri ndi zinthu zonse zomwe Iye ananena kuti zidzachitika. Ndipo mchiyembekezo tikuziona izo, ndipo tikudziwa kuti tili nambala yathu yatsala pang'ono kuti ichulidwe ngati fuko. Tikudziwa kuti mpingo watsala pang'ono kuti utenge mkwatulo wake. Izo zimasuntha mtima wa mtumiki kapena aliyense wa mamembala kudziwa kuti ife tili mu tsiku lino ndi nthawi yomwe ife tili kukhalamo. Ndi nthawi yopambana imene munthu aliyense anayamba wakhalapo pa dziko lapansi ndi pakali pano. Imeneyo ndi kwa mpingo,
Kotero ine nditudi ndikusowa mapemphero anu. Ndiyeno ine ndaona mukachisi, ndipo ine ndaona kuti iwo anali akhala ndi kusankhidwanso kwina ndi chilichonse mu mpingo kwa mabodi ena ndi zina zotero. Ndipo mpingo umafunika kuti ukhale ndi msonkhano waung'ono kukondoweza pang'ono. Ndipo inu nthawi zonse mwakhala muli abwino kwa ine, ndipo mwandidalitsa ine. Ndipo ine kukhala pano zikuoneka kuti ndi mdalitso kwa inu. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti kukhala ndi inu kwakhala mdalitso kwa ine. Ndipo inu nthawi zonse mwakhala mukuvomereza zomwe ine ndimanena kukhala choonadi, monga ine ndikudzionera izo kudzera mwa Mulungu. Ndipo ine ndikuyamikira zimenezo. Kotero ndiye ine ndinayambapo, ndiyeno ndinali woti ndifufuze ndi kuwongola mpingo wathu mwabodi ake, ndipo kenako zisankho ndi zina zotero. Ndiyeno ndiye ine ndimaganiza zikatha zimenezo, ine ndipita uko ndi kukapuma pang'ono ndisanabwererenso ku malo a ntchito kachiwiri. Muzisunge izo mwanokha. Tsopano izi si za akunja, ndi za kachisi uyu. Ife tikufuna kukhala ndi msonkhano ndi kachisi uyu, kotero kuti chilichonse ndi cholakwika chilichonse, zinthu zonse zomwe zakhala zikumapitirira, ndipo mwina mwake zoganizirana pang'ono kwa wina ndi mzake. Zimenezo ine ndimutenga wina aliyense wa iwo ndi kuwabweretsa iwo pamaso ndi pamaso. Kotero ngati inu simukufuna kuti mukomane nazo izo, inu kuli bwino muchokeko kuno, chifukwa inu mukomana nazo maso ndi maso ndi chilichonse cha izo, monga mmene ife tinkachitira kuno kukachisi. Ndipo zonsezo zisalazidwa chifukwa ndife abale ndi alongo amene timanyema mgonero thupi la Khristu pa gome la madalitso. Ndipo si china koma mdierekezi yemwe angapange china chilichonse chomwe chingakhale cholakwika. Ndipo yemwe angapangitse zoganizirana kapena kukhadzulana kapena chilichonse chonga zimenezo. Ndipo ine ndimutenga mbale wathu Neville. Ndipo ife tizipita malo ndi malo ndi kuwabweretsa anthu kwa anthu limodzi kufikira kachisi wakale atabwelera atakhazikitsidwanso kachiwiri, atakhala pa mapazi ake kuti azipitirira mtsogolo kwa ufumu wa Mulungu. Tsopano ichi ndi chifukwa chimene ine ndanenena izi, ndi chifukwa chakuti izi zikuchitika ndi kagulu kathu kakang'ono kuno mmawa uno. Ndipo tsopano ine ndipita ndikapume, ndipo ndidzabwereranso mwansanga mmene ine ndingathere. Ndiye ine ndikuyembekeza kuti ndichoka kupita ku malo a ntchito kawirinso. Ndipo nthawi ino Ambuye akalola, ine ndikufuna kuti ndidzatenge zapang'ono zomwe ife tazisonkhanitsa mu ndalama ndi zina zotero za ine mwini uko mu dongosolo la mishonale yakunja iyi. Ndi kukagula tenti yatsopano ndi zida zina zatsopano ndi kuyambapo wakumalo a ntchito, osati kumapita chalichi ndi chalichi, pomati kupita ku misonkhano yathuyathu. Tsopano sikuti ndikunyozetsa abale amene andiitana ine zomwe zili zopambana, koma zambiri za izo inu mumapeza kuti misonkhano imeneyi iwo amati inu mukakhala uko ndiyeno anzako onse amabwerako, ndiyeno pamakhala kumemeza kwakukulu kofuna ndalama zimango akolola anthu amenewo. Ine ndangoyamba kuzindikira zimenezo inu mukuona. Kotero izi si zabwino. Ife tikufuna kuti tikhale ndi malo omwe tingawabweretse iwo. Inu simukusowa kumazabweretsa ndalama zanu, muzangobwera chomwecho inu eni ndi kudzawatumikira Ambuye, mwaona. Ndi kotero tsopano ndipo utumiki wanga wasintha pakali pano. Inu mukukumbukira pamene ine ndinkachita kugwira dzanja la munthu ndi kungoyima pamenepo, ndipo Ambuye amanduza ine chomwe chinali vuto lawo. Anati, ndiyeno zidzafika pochitika kuti iwe uzidzadziwa chinsinsi cha mtima wa anthu. Wina aliyense wa inu akudziwa kuti zimenezo zimachitika mwangwiro basi momwe iwo ananenera. Tsopano iyi ndi stepe yotsatira yomwe yaneneredwa ndi kuloseredwa, yomwe iti ikhale kutali kwambiri kuposa ina iliyonse ya iyo inu mukuona. Ndipo izo zikusinthika pakali pano. Ndipo ndicho chifukwa chake Satana akundimenya ine ndi za msonkho, akuyesera kuti azindiuza ine boma kuti ine ndili ndi ngongole ya msonkho pa ndalama iliyonse yomwe ine ndatengapo ngati mtumiki kuchokera mu zaka 27 zapitazo ndinalowa mu utumiki. Si zili chomwecho, chifukwa izo zimadutsa pa mpingo pano. Ine ndine trustee wa mpingo uno, izo ndizo na kweni kweni. Izo zinalembedwa apa. Kotero, ndiye ngati ine ndili trustee nsungichuma wa mpingo uno, ndiye palibepo kalikonse mudziko, boma lilibe chochita ndi zimenezo. Iwo sakufunsa mpingo, iwo akundifunsa ine pokhala nsungichuma wa mpingo. Ndipo matrustee asaina pepala limene lili kuma banki uko, kuti ndalama zanga zonse. Malo mukhala ndi bungwe loyendetsa ndalama, ine ndimazidusisa izo mu mpingo wanga kuno, chifukwa iwo ndi okhazikika kale ndi kale muli monse. Ndipo kuti ndichite zimenezo, zi mandithandizira ine kuti ndisamachithawe chalichi, ndi kuchisiya icho, ndi kumapita kunja ndipo osakhala kanthu kuno. Ine nditatha kuwalonjeza anthu kuti ine ndizibwerera kuchalichi, nthawi ndi nthawi, ndi kudzawathandiza iwo. Ndichifukwa chake ndinazisiya izo monga choncho, chifukwa ine ndinapanga lonjezo kwa anthu inu. Ndichifukwa chake ine ndimakhala nacho icho mwa njira imeneyo, malo mukhala ndi munthu payekha, ndiye ngati iwe uchita zimenezo, izo zimaponyera izo ku bungwe, ndipo ine molimba ndimatsutsana ndi bungwe. Kotero ine ndizisunga izo momwe izo zilili manja a Mulungu, kuti tikathe kuyendabe chitsogolo kwa ufumu wa Mulungu. Tsopano mawa uno, ife tikufuna kuti tiwerenge mawu odala akale awa ndi kuwakhulupirira. Tsopano ine ndikufuna kuti ndinene apanso, ine ndikumuona mbale Egan ndi ambiri ena ama trustee akhala pano. Ife titatha kukhala ndi msonkhano watu ama trustee usiku ina, izo ndizoona, ine mosabisa pamaso pa mpingo kuti wina waliyense wa inu simuli ma trustee ochita kuyikidwapo, inu ndi ma trustee ochita kusankhidwa, ndipo dzina lanu lili pa mabuku. Chabwino, ndipo tsopano akhala ndi zisankho zinanso za madikoni ndiye na hotelo, ndipo mbale Neville ali akhala akawaitana iwo ukangotha msonkhano uno. Chabwino, ndi msungichuma ndiye na hotelo pamene ife tikukhazikitsa mpingowu kuyikira maziko onse kukonzekera tikatero tikhoza kukhala ndi chitsitsimutso pamene chikubwera. Tsopano tisanatembenukire kumasamba apa kuphunziro lathu la Sunday School kwa mawu opambana awa a Mulungu wa moyo, tiyeni ife tingoweramitsa mitu yathu mphindi pang'ono pamene ife tikulankhula ndi mlembi wa buku ili. Ndipo tsopano muyike kumbali ganizo lililonse, chilichonse chomwe chili chosiyana chokulepheretsani inu kuti mukhale ndi mdalitso. Tiyeni tipemphere. Mulungu woyera kwambiri ndi wolungama, mukukhalapo kwanu kodala ndi kwa ulemu, ife tikubwera tsopano tikupereka kwa inu mioyo yathu ndi mioyo yathu ndi matupi athu ndi zintchito zathu ndi luso lathu ndi zonse zomwe ife tili nazo, ife tikuzipereka izo kwa inu.
And as you look upon us, Lord,
ndipo pamene inu mukuyang'ana pa ife Ambuye, ngati lilipo tchimo lililonse losaphimbidwa ndiponso losalapidwa, ife tikukupemphani inu o Ambuye Mulungu kuti inu mukayikepo magazi a mwana wanu Yesu pamalo amenewo, pakuti tikuzindikira kuti ife mwatokha tili osakwanira, ndipo pamenepo ndizosatheka kuti ife tingakhale wodzidalira tokha. Koma ife tikudalira kwathunthu pa magazi ake ofunika ndi chisomo chake kuti akayike pa chiwerengero chathu, kuti ife ochimwa osayenera tikakhoze kubwera molimba mtima tsiku lina kudzafika mukukhalapo kwanu, kubweretsa pamaso pathu magazi awa a Ambuye Yesu amene inu mu nthawi za mbuyomu munawazindikirapo iwo kukhala magazi a mwana wanu wobalidwa yekhayo. Ndipo munapanga lonjezo lakuti kudzera mwa iye, ngati ife tilapa machimo athu, ife tidzalungamitsidwa mwa chisomo chake. Ndipo tsopano ife tikupempha Ambuye kuti inu mutikhululukire ife cholakwitsa chilichonse, tchimo lililonse lakulakwitsa kapena kuchotserapo mphulupulu, kuti ngati lingaliro lililonse loyipa lapyoza moyo wathu ndi mivyo opsa ya njerekezi, kuti inu mumuthamangitsire kutali mdani wanu woyipa uyu ndi wa anthu anu. Ndipo ife tikupempha kuti inu mutumize mzimu woyera kuti udzawagwire mawu pa nthawi ino pamene ife tikudzipereka tokha ngati zida kuti inu mulankhulire kudzera mwa ife ndi kumva kudzera mwa ife mawu anu. Ndipo mulole kuti ife pobwezera tidzawalandire iwo kuti akuchokera kwa inu. Ndipo tichoke pamalo pano lero tikumverera kuti takonzedweranso ku ntchito ya Khristu kuti tikakhonze kukhala okonzekera utumiki wa usiku uno ndi mawa chifukwa chakuchezeredwa ndi mzimu woyera. Mwadalitse abale athu konsekonse matchalichi pa dziko lonse amene akugwiritsitsa mawu amoyo mu tsiku loyipa lino. Ife tikumvelera kuti palibe nthawi yambiri imene yatsalira kuti tigwire ntchito, pakuti usiku ukubwera mwaliwiro, mitambo ya nkhondo ikuyandama kachiwiri. Choyipa chili pafupi, ndipo ife tikupemphera kuti inu mutilole ife tigwire ntchito ngati kuti sitinayambe tayigwirapo. Mupumitse matupi athu otopa Ambuye, ndipo mutibwezeretsenso ife wa kunkhondo, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Ambuye Yesu, ndipo chifukwa cha Iye ife tikupemphera. Amen. Pamene ife tikutsegula mauno Baibulo kumutu wa 11 wa buku la Ahebri, lachitatu usiku, ife tinali kulankhula pa mutu wa 7 wa buku la Ahebri za Melkizedeki, kukhala wopanda bambo ndi wopanda amayi, wopanda chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo. Ndipo ine ndinaganiza mwina mwake mawa uno zikhoza kukhala zoyenera kuti nditsegulenso buku lodabwitsa ili, pokhala kuti ife tili nawo maziko a zimene ife tikufuna kuti tinene muzomwe timawerenga mbuyomu. Ndipo polumpha mutu wa 10 ndi mutu wa 9 umene uli malamulo akupereka nsembe, ife tifika pamalo a chikhulupiriro. Ndipo apa mubuku la Ahebri mutu wa 11 ndipo kuyambira ndi meya 23 ife tikuwerenga iwo monga chonchi. Mwa chikhulupiriro Mose, pamene iye anabadwa, anabisidwa miyezi itatu ndi makolo ake, chifukwa iwo anaona kuti anali mwana woyenera, ndipo iwo sanaope chilamulo cha mfumu. Mwa chikhulupiriro Mose, pamene iye anafika kukhala wa usinkhu, anakana kuti azitchedwa mwana wa mwana wa mkazi wa Farao. Anasankha mʼmalo mwake kuti amve kuwawa mazunzo limodzi ndi anthu a Mulungu, kuposa kuti akasangalale ndi zisangalatso za tchimo kwa kanthawi. Anachiyesa chitonzo cha Khristu, chuma chachikulu kuposa chuma cha ku Igupto. Ndipo anabwezeredwa mphoto. Mwa chikhulupiriro anasiya Igupto osaopa mkwiyo wa mfumu, pakuti iye anapirira molimbika ngati kuti akumuona iye amene ali mosaonekayo. Ine ndikufuna kuti nditenge phunziro mauno kusankha mwa chikhulupiriro. Ndipo ndikufuna kuti nditenge mwa mutu mawu oyambirira atatu a mutu wa 23. Mwa chikhulupiriro Mose, ndi kusankha mwa chikhulupiriro pafupifupi chilichonse chimene ife timachita, ife timayenera kuti tisankhe mwa chikhulupiriro. Ndipo zonse zimene ife tikumupeza kuti Mose anachita, zimene nzoyenera kuzibwereza, zinali mwa chikhulupiriro, osati mwa kupenya, koma mwa chikhulupiriro. Ndipo chifukwa chimene ine ndasankhira izi mawa uno kwa mpingo umene uli mu chikhalidwe ichi, zakhala zakuti mu ngakhale masukulu athu ndi kozungulira, takhala tili ndi kuphunzitsa kochuluka kwa sayansi. Chifukwa cha izi, ife tawakokera anthu kutali ndi chikhulupiriro. Tsopano chikhulupiriro sichimatsimikizilidwa ndi sayansi. Chikhulupiriro ndi chimene sayansi simatha kuchiona. Ndipo ife, ngati ife titi tidzataye konse chikhulupiriro cha chikulu ichi, ndiye kuti ife tidzakhala kwathunthu mu mdima. Iwo zilibe kanthu kaya ndife ophunzira bwino chotani, momwe ife tingakhoze kuwafotokozera mawu a Mulungu kuti azigwirizana ndi njira yathu ya kakhulupiriridwe. Palibepo njira yomwe tingamusangalatsire konse Mulungu ndi mwachikhulupiriro basi. Lemba limanena izo mwachimvekere mwa njira imeneyo, ndipo izo zimakhala mwachikhulupiriro. Ndipo popanda chikhulupiriro, limatero lemba, ndi zosatheka kuti timukondweletse Mulungu. Kotero ngati chikhulupiriro chikutsutsana ndi sayansi, ndipo sayansi ikutsutsana ndi chikhulupiriro, zimenezo zimazika izo mokhulana kwa china ndi chinzake. Ndiye ife tiyenera kuti tizitenga chisankho monga Mose anachitira. Mwa chikhulupiriro ife timakhulupirira. Tsopano ngati ife titaya chikhulupiriro, ndiye kuti sitidzatha kuyankhidwa pemphero ndi Mulungu. Pakuti iye amene abwera kwa Mulungu poyamba ayenera kukhulupirira kuti iye ali ndi opereka mphotho kwa iwo amene akumufunafuna iye mosamalitsa. Kotero ngati ife titaya chikhulupiriro, mapemphero athu amakhala opanda mphamvu, ife sitimafika kulikonse. Kotero ndizo zonse zomwe ife tingathe kuziganizira mawuno ndi kugwiritsitsa kwa chikhulupiriro. Ndiye ngati ife titaya chikhulupiriro, chiyembekezero chathu chonse chimatayika. Ndipo ngati ife titaya chikhulupiriro, zenizeni zathu zonse zauzimu zitayika. Chifukwa iwe sungathe kukhala ndi chikhulupiriro mu zinthu zomwe iwe ukuziona, chifukwa zinthu zomwe iwe ukuziona zonsezo ndi zakutha. Ngati ife tikuyang'ana pa munthu wina wopambana, mtumiki wamkulu kapena gulu lalikulu, zonse izo zidzatha tsiku lina. Ndipo ngati tingayang'ane pa fuko lalikulu kapena chida chachikulu, zonsezo zidzatha tsiku lina. Ndiyeno ife tiyenera kukhala mwachikhulupiriro kwa zinthu izo zomwe sayansi simazinena. Ndi mwachikhulupiriro kuti ife timakhulupirira. Tsopano ife tingataye ulemerero wathu ngati ife titaya chikhulupiriro. Tsopano ngati ife tichoka kwa chikhulupiriro, ndiye kuti ife tikutengera mpingo kudera la zalunha. Ndipo nthawi zambiri zakhala zikuganiziridwa pakati pa anthu kuti chifukwa chakuti gululo linali lalikulu, ndipo iwo anali ndi matchalichi akuluakulu, zipilala zikuluzikulu ndi akulu, anthu ambiri ovala bwino ndi okonzedwa ndi ndalama zambiri, mwakuti iwo akhoza kukwanitsa chinthu chimenecho. Ife nthawi zambiri tinkaganiza kuti zimenezo ndi zodzoza, kuti mpingo umenewu uyenera kuti ndi wodzozedwa. Kapena ife kawirikawiri takhala tikulozera kwa azilaliki osiyanasiyana amene amapita kumakalalikira uko ndi kumakakhala ndi osonkhana otchuka anthu. Ndipo ife timaganiza nthawi zambiri kuti iwowo ndi zizindikiro zakudzoza, koma zimenezo sindizo palimodzi choonadi. Kumeneko ndi kudzoza kwa umunthu. Koma kudzoza kwenikweni kumabwera pakuchita chifuniro cha Mulungu. Mukuona, kaya ndi mmodzi kapena ongokwanira mdzanja, kaya ndi chalichi chachikulu kapena chalichi chaching'ono, zimenezo zilibe ntchito. Kaya iyeyo ndi wodziwa kulankhula wopambana, kapena wangokhala munthu wosadziwa nkomwe ABC yake, zimenezo zilibe ntchito. Izo zimatengera uthenga umene iyeyo akuubweretsa, ngati iwo uli odzozedwa ndi mawu a Mulungu, kapena kodi ndi odzozedwa ndi kumvetsa kwa luntha kwa kudzoza kwa umunthu. Anthu ena akhoza kudzozedwa chifukwa cha olankhula molakatula. Izo sizimapanga izo kukhala zolondola. Nthawi zina iwo amakhala odzozedwa chifukwa chakuti munthuyo ndi wophunzitsidwa bwino kwambiri mwakuti iye akhoza kuloza mfundo yake. Zimenezo sizikutanthauza kuti ndi za Mulungu. Mukuona? Ndi kudzera mu mawu a Mulungu okha a nthawi zonse odala amuyaya ndi momwe ife titha kulandira kudzoza. Ndipo kumeneko kumaperekedwa ndi mzimu woyera mwachikhulupiriro ife timalandira iko. Tsopano ife tikhoza kuganiza za Mose ndi nthawi yopambana iyi ya moyo wake. Ndipo ife nkuwerenganso mbuyo za kubadwa kwake mene Mulungu anamusamalirira iye. Koma apo panabwera nthawi mu moyo wa Mose mene pankayenera kuti pakhale nthawi yosankha. Ngati ife tingawerenge molondola, ife tikupeza kuti iye anali mwana wa mkazi wa Farao. Ndipo anali woti adzakhale olowa mpando wa chifumu. Ndipo akanadzakhala Farao wotsatira mu Igupto. Kotero iye amatha kuzindikira akamayang'ana-yang'ana atafika pokula ndipo zindikira. Ndipo apo pamakhoza kukhala akapolo amenewo akugwira ntchito m'maenje amatope. Ndipo Mose pamene iye ankayang'ana kudzera m'mazenera a nyumba ya chifumu pa akapolo omwewo amene Farao ankawayang'ana. Koma panali kusiyana bwanji m'mayang'anidwewo. Ine ndikufuna kuti ndikhazikitse lingaliro limenelo m'mawa uno kwa maminiti pang'ono. Ndipo Mulungu wakumwamba atazifikitsa izo mkati kwa mtima uliwonse pano. Ndi mmene iwe umayang'anira pa china chilichonse. Ndi chimene chimapangitsa kusiyanitsa. Mvangeli wamkulu John Sproul amene anali wotembenuzidwa ndi utumiki wa mʼbale Bosworth amene ambiri a inu mukumukumbukira zaka zambiri zapitazo wa ku Old Glory Barn. Iye anati tsiku lina anali pa ulendo asanamwalire bwenzi ndi mkazi wake wokondedwa. Iwo anali ku La Salle Lorenez ku France. Ndipo ine ndinali nawo mwayi wokafika kumalo omwewo. Ndipo namulondola anali kuwayendetsa iwo kudutsa mmindayo ndi kumawaonetsa iwo zinthu zosiyanasiyana. Ndipo iwo anafika pa chosemedwa china cha Ambuye Yesu mtanda. Ndipo bambo Sproul anali atayima pambali akuyang'ana pa icho iye ndi mkazi wake. Ndipo mmitima mwawo anali akutsutsa chomwe walusoyo anali nacho mmalingaliro kapena osemayo kani. Pamene iye ankasema kuchokera mmwala chinthu chooneka moyipa icho kuti chikakhale chikuimira mazunzo ndi chikondi ndi chisoni cha Ambuye Yesu ndi mmene chinkaonekera moyipa ndi chogobedwa. Ndipo namulondolayo anabwera kwa bambo Sproul. Ndipo iye anati, bwana, ine ndikuona kuti inu mukuchitsutsa chosemedwa ichi cha Ambuye Yesu. Ndipo iye anati, ine ndikutero. Ndipo iye anati, ine sindikudabwa mkomwe, chifukwa anthu ambiri amene amayang'ana pa icho koyamba, iwo amachitsutsa icho. Ndipo bambo Sproul anati, bwanji, ine sindikuonapo chisoni chilichonse kapena kudzoza kulikonse poyang'ana pa chinthu chimenecho. Kotero ndikudabwa chifukwa chimene wosemayo anachipanga icho monga chonchi. Ndipo wosemayo anati, bambo Sproul, chosemedwa ichi ndi chabwinobwino. Ndipo wosemayo anali nacho chinthu cholondola m'malingaliro mwake. Koma pamene pali vuto ndi inuyo, ndi mmene inu mukuyang'anira pa icho. Ndipo anamugwira mkazi wake pa dzanja, ndipo anapita naye iye pa guwa pa phazi pa mtanda umenewu. Ndipo iye anati, tsopano bambo Sproul, tayang'anani mmwamba tsopano. Ndipo pamene anayang'ana mmwamba, iye anati, mtima wake unakhala ngati ukuchokamo. Zinali zosiyana bwanji kukayima pambali ndi kukachiyangana icho mwanjira imeneyo ndi kupita pansi ndi kukachiyangana icho mwanjira yomwe chinapangidwa kuti chiziyanganidwira ndipo umo ndi mmene Mulungu alili umo ndi mmene chikhulupiriro chilili ndi mmene iwe umayanganira pa icho ngati iwe uyangana pa ilo ngati Bible lina la mbiri yakale la china chake chimene chinalipo masiku amene anadutsa iwe sudzatha konse kuti upeze phindu lenileni la Bible iwe umayenera kuti ugwade pa maondo ako ndi kumamvera malamulo a Bible ili ndi kuyangʼana pa ilo podzera m'maso a mzimu woyera ine ndingafunse omvetserawa mawa uno ndi ubwino wanji umene Mulungu wambiri yakale angatichitire ife lero ngati iye siali Mulungu yemwe yemweyo ndi chabwino chanji chimene Mulungu amene angamutenge Mose ndi kupanga naye iye zozizwitsa zomwe iye anachita ndi chaubwino wanji kwa ife kuti tiwerenge za Mulungu ameneyo ngati iye sangakhale yemweyo lero angakhale wabwino bwanji Mulungu amene angapulumutse kuchokera ng'anjo ya moto ana a Chihebri ngati iye siali Mulungu yemwe yemweyo lero angakhale wabwino bwanji Mulungu yemwe ankaweluza pakati pa chabwino ndi choyipa mu tsiku la mbuyomu ndi kuwalanga olakwa ndi kudalitsa abwino ngati iye sangakhale Mulungu yemwe yemweyo lero kodi ife timapitiranji kutchalichi ndi chifukwa chiyani ife timazipewa zinthu za mdziko ngati iye siali Mulungu yemwe yemweyo wachiweluzo chomwecho ndi lingaliro lomwelomwelo limene iye amakhala nalo nthawi zonse angakhale ndi ubwino wanji Mulungu amene angakhudze dzanja la mzimayi wa malungo ndipo malungowo ndi kutha ngati iye sakhala Mulungu yemwe yemweyo lero chingakhale ndi ubwino wanji kumutumikira Mulungu amene anamuyitana mzake kuchokera mʼmanda atafa kwa masiku anayi ngati iye sangakhale Mulungu yemwe yemweyo lero mwachikhulupiriro ife tikukhulupirira kuti tsiku lina la ulemelero iye adzatiyitana ife kuchokera pa dziko lapansi ngakhale ife titakhala kasupuni kaphulusa panonso kodi ife timatsimikizira chotani zimenezo ife sitimatsimikizira izo ife timakhulupirira izo ife sitimafunsidwa kuti tizitsimikizira chilichonse ife timafunsidwa kuti tizikhulupirira izo mwa chikhulupiriro Mose anachita zakuti ndi zakuti ndipo monga Mose ngati mnyamata anayangʼana kudzera pa zenera la nyumba yachifumu pa akapolo iye anaona gulu lomwelo la akapolo amatope oduwa okhala ndi matope omwe Farao ankawaona ndipo pamene Farao ankayangʼana pa iwo ndi Aigupto iwo sanali kanthu koma gulu la akapolo ndicho chimene iwo ankakhalira abwino kungokhala anthu oponda matope kuti azipanga njerwa zadothi kwa ubwino wa mizinda yomwe Farao anali kumanga umo ndi mmene Aigupto ndi Farao ankayangʼanira pa akapolo koma Mose pamene iye ankayangʼana pa iwo anali mayangʼanidwe osiyana omwe Mose anali nawo pamene iye ankaona akamadutsa pa zenera makwinya akulu pa nkhope zawo misozi yomwe inkatsikira pansi mʼmatsaya mwawo ndi matupi awo opindika iye ankayangʼana pa iwo ngati anthu a Mulungu iye sankayangʼana pa iwo ngati akapolo iye ankayangʼana pa iwo ngati anthu osankhidwa a Mulungu ndipo pamene ine ndikuyenda dziko ndi dziko ndi fuko kulalikira pamene ine ndinachoka pa zitseko za kachisi wa ng'ono uyu awo ndi malo a zipembedzo zonse opanda lamulo koma chikondi opanda buku koma baibulo ndi opanda kachikhulupiriro koma Khristu Ine ndayesera kuti ndiziyang'ana pana a Mulungu ndi pa okanidwawo kuti ndiwo anthu osankhika ndi oyitanidwa a Mulungu. Ine sindimafunsa iwo ngati iwo ali a ku Branham Tabernacle. Ine sindimafunsa iwo ngati iwo ali a Methodist kapena ngati iwo ali a Presbyteria kapena ngati iwo ali a Chipentekoste kapena a Nazareni kapena a Pilgrim Holiness. Ine ndimangofuna kuti ndiziyang'ana pa iwo ngati anthu a Mulungu. Ndikumaona zochita zawo ndi kachitidwe kawo kuti iwowo ndi antchito a Ambuye Mulungu. Ndipo mtima wanga umakhumba chiyanjano ndi iwo. Zilibe kanthu kuti iwowo ndi a dzina lanji. Ine ndimangofuna chiyanjano chawo. Ine ndimawakonda iwo chifukwa ine ndimadziwa iwowo ndi anthu a Mulungu. Pamene ine ndimuona mkazi akubwera mu nsewu ali ndi siketi yayitali ndi dzitsi lake atalikonza bwino kumbuyo ndipo atavala dilesi yooneka bwino. Ndipo ine nkumuona dona wina wang'ono mwina mwake wa usinkhu wofanana atavala kabudula wang'ono. Iye akhoza kukhala maonekedwe wokongola pawiri kumuposa mkazi wa tsitsi lalitali uja monga mwa mayang'anidwe a dziko lapansi. Koma ine ndingatenge mbali yanga ndi mtsikana uyo amene wavala ngati Mkhristu ngakhale iwo atamuseka iye ndi kumamutcha iye wotengeka. Komabe ine ndingatenge mbali yanga iye akhoza kusakhala wokongola monga mtsikana winayo mwa maonekedwe. Koma iye akumaona china chake mwa chikhulupiriro. Iye akumamuona iye amene ali wosaonekayo amene akutsogolera moyo wake. Pamene ine ndimuona mwamuna ali pa ntchito akutchedwa deacon kapena mlaliki kapena otengeka chifukwa iye amakana kusuta ndi kumwa mowa ndi kumapita ku dansi monga ena onse aiwo. Ndipo iye nkumatchedwa otengeka. Mtima wanga umapita kwa iye. Iyeyo ndi mbale wanga kuno mu mchenga wa Igupto uwu. Zimenezo zimapangitsa mtima wathu kumalakalaka kuti timukumbatire iye ndi kuti mbale ife ndi amwenda njira ndi alendo a dziko lino. Ndipo ine ndikulakalaka kuti ndiziyanjana ndi inu. Mose anachita kupanga chisankho kusankha mwachikhulupiriro ndi anyamata angati amene akanalumphirapo pa mwayi uwu wokhala mwana wa mwamuna wa mwana wa mkazi wa Farao. Ndi anyamata angati amene akanalumphirapo pa mwayi uwo umene Mose anali nawo kuti akasangalale nazo zokondweretsa ndi zokhoma zonse za pa dziko lapansi kuti adzakhale mfumu ya ku Igupto kuti akakhale nalo dziko lonse pa mapazi ake. Ndi chinthu chopusa bwanji anyamata a dziko lake ayenera kuti anaganizirapo pamene Mose anasankha kuti akatenge malo ake ndi anthu osautsika ndi ozunzidwa a Mulungu. Chifukwa chiyani iye anachita zimenezo? Mwachikhulupiriro, pamene iye anakwezera mmwamba maso ake, iye anayang'ana kudutsa zonyezimira zonse za dziko lino. Iye anayang'ana kudutsa zosangalatsa za tchimo. Ndipo Baibulo limanena kuti iye anapirira pomuona iye amene anali wosaonekayo mwachikhulupiriro. Ndipo anapanga chisankho choti azimutumikira Mulungu ameneyo mosasamala zomwe zinachitika. Izo sizinasinthe ayi. Ambiri a ife tikhoza kumapita kumene ife tingakutche kuti ndi nyumba yabwinoko. Ife tikhoza kumakasangalalako mwina mwake ndi chiyanjano ndi kukoma kokhala pa mpando wabwinoko. Ife tikhoza kukhala otchuka kwambiri kumakamwa ndi kumakasuta ndi kumakavala ndi kumakachita monga dziko lapansi. Koma vuto lake ndi chiyani? Inu mwakwezera mmwamba maso anu Ndipo mwachikhulupiriro inu mukumuona Iye amene ali wosaonekayo. Ndipo mwatenga mayimidwe anu ndi okanidwa ndi otchedwa oyera odzikubuduza atsikuli. Pakuti mwachikhulupiriro ife tikumuona Iye amene ali wosaonekayo kusankha kuzunzika mazunzo ndi msautso. Ine sindinganene kwa anthu kuti asankhe kuti azizunzidwa. Ine sindikunena kuti inu musankhe kuzunzidwa. Icho sichingakhale chinthu cha umunthu kuti ndichite zimenezo. Koma ngati kuzunzikako kuli pa njira ya ntchito, ndiye tiye tizitenge izo momwe izo zikubwerera. Ine sindikufuna kuti inu mumuchitire china chake munthu wina wake kuti azikusekani inu. Ine sindingafune kuti inu muzinena zinthu zosiyana zimene ine ndi wampingo umene sumakhulupirira zakuti ndi zakuti mudziko la dziko lapansi. Ndi zinthu monga choncho, basi kuti anthu azikusekani inu. Inu mukuzibweretsera zimenezo pa inu eni. Ine sindinganene kuti inu mutuluke kuno ndi kumapitirira ndi kumakachita china chake chimene chili chosokoneza. Ine sindingafune kuti inu muzikachita zimenezo kuti wina azikanena kuti ndinu otengeka. Inu mukuzibweretsera zimenezo pa inu eni. Koma ngati izo zili munjira yanu ya ntchito kwa Mulungu, musiye dziko linene zomwe iwo akufuna kuti anene. Inu zikhalanibe moyo. Iwe umapanga chisankho. Mwamuna aliyense ndi mkazi ayenera kupanga zimenezi. Nanga bwanji ngati Farao akanaona zomwe Mose ankaona. Iye ankaona kuzunzika kwa anthu. Iye ankadziwa mtengo umene ankayenera kulipira. Koma mwachikhulupiriro iye anasankha zimenezo kusiyana ndi kuti azikakhala ndi zosangalatsa za tchimo. Alipo mwina mwake atsikana ang'ono achichepere akhala apa. Onga atsikana okongola ang'ono. Dziko likanakonda litanena kwa inu, chita ichi ndi icho. Iwe ndi okongola. Thupi lako linaumbidwa mokongola kwambiri. Iwe uzionetsa zimenezo. Koma mlongo wanga, kweza maso ako mwamba, ndipo uyang'ane kupitirira zimenezo kwa iye amene anati ndi chonyansa kuti mkazi avale chovala cha mwamuna. Ngati amuna anthu amudera lanulo, ngati akazi omwe inu mumayanjana nawo akuti dulani tsitsi lalitaliro. Muzioneka bwino. Zikhala ichi icho kapena chinacho. Kapena izo zikupangitsa iwe kuonekako bwino. Iwe usamvetsere kwa zimenezo. Iwe ukwezere mwamba maso ako. Ndipo mwachikhulupiriro umona iye amene anati tsitsi la mkazi ndi ulemerero wake. Ndipo iye asamalidule ilo. Ngati iwo anena kuti zikhala zotchuka. Iwe zikuyendera bwino ku ntchito yako kapena ndi abwana ako. Ngati iwe utamwa chakumwa choledzeretsa. Ngati iwe utasuta ndudu monga akazi ena onse. Iwe ungamakhale mosangalala mwayandikana nawo ako. Mwachikhulupiriro uzikwezera maso ako ndi kuyang'ana kwa iye amene anati letsani thupiri ndipo ine ndidzaliononga ilo. Mwachikhulupiriro ife timazikhulupirira zinthu zimenezo. Si zimene inu mwaziona ndi china chake chimene iwe umachikhulupirira mwachikhulupiriro. Mose anatero. Ndipo mukuyenda kwa chikhulupiriro uku pamafika nthawi imene pamayenera kukhala kusankha. Loti anapanga kulakwitsa kumvetsa chisoni uko kumene ife timapanga. Nthawi zambiri ife timasankha kwa ubwino wathu wathu. Ife timasankha zinthu zomwe zingakhale zabwinoko. Nthawi zina ngati pali makangano pang'ono amene abwera mutchalichi ndipo wina wake nkuti chabwino adikoni kapena abusa ali kumbali. Musayang'ane pa zimenezo. Muziyang'ana pa chomwe chili cholungama. Muchichotsepo chinthu chimenecho ndipo mwabweretsepo onsewo palimodzi. Zimenezo ndi za Mulungu. Kulipo kusankha. Ndipo ife timazisankhira tokha. Ife timasankha china chake chimene chili cha kwa ubwino wathu. Koma Mose anasankha zosautsa ndi chitonzo kuti akathe kuyenda ndi anthu a Mulungu. Taganizani za zimenezo. Tsopano tamvetserani kwa izo. Anasankha zosautsa za anthu a Mulungu ndipo anachiyesa icho chuma chopambana pakuti iye anapirira pomuona iye amene anali wosaonekayo. Tsopano, Loti nthawi ina anayenera kupanga chisankho. Ndipo izo zikhoza kukhala mawa uno kuti pakhala amuna ndi akazi amene akhala pano amene muti mupange chisankho chanu chomaliza. Inu muli lero chomwe inu muli chifukwa zaka zingapo zapitazo inu munasankha kuti mudzakhale chimene inu muli tsopano. Ndipo chimene inu muti musankhe tsopano chidzane na chimene inu muti mudzakhale zaka zisanu kuchokera pano. Zaka zisanu kuchokera lero mukhoza kudzakhala wa missionary. Zaka zisanu kuchokera pano mukhoza kudzakhala mkhristo dziwika. Kapena zaka zisanu kuchokera pano mukhoza kudzakhala ku Gehena chifukwa inu munapanga chisankho cholakwika. Zaka zisanu kuchokera lero mukhoza kudzakhala mukupukuta masanzi muchipinda cha bala. Zaka zisanu kuchokera pano inu mukhoza kudzakhala hule la pansewu. Kapena inu mukhoza kudzakhala mwamuna kapena mkazi yemwe angakhale waphindu kwa anthu ena aliwonse chifukwa choti munasankha Khristu. Zaka zisanu kuchokera pano mukhoza kudzakhala muli ku ulemerero mutapita mu mkwatulo chifukwa inu mwapanga chisankho chanu lero. Koma inu muyenera kusankha, ndipo musamayang'ane pa zimene inu mukuziona. Muzisankha zimene inu mukuziona mwachikhulupiriro. Ndi chinthu chokhacho chomwe chiti chidzawerengedwe. Ndi chimene inu mwasankha mwachikhulupiriro. Loti, monga mmene iye ankayenera kuti apangire chisankho, Abrahamu anamupatsa Lot chisankho chake. Ndipo Mulungu akukupatsani inu chisankho chanu. Musankhe inu lero kuti mutumikira ndani. Munda wa Edeni munali mtengo wa chidziwitso ndi mtengo wa moyo. Munthu anapatsidwa mwayi kuti asankhe umene iye ankaufuna. Ndipo zili chomwe chonso lero inu mwapatsidwa mwayi wanu ngati anthu ochita mwakufuna kwawo kuti muzisankha chilichonse chimene inu mukufuna kuti musankhe. Langizo langa kwa inu ndilo musamayang'ane pa zinthu zamakono zomwe zakuzungulirani inu. Ndikutchuka ndikukongola komwe inu mungathe kukhala. Koma muzisankha kani mwachikhulupiriro iye amene anapereka lonjezo kuti tsiku lina iye adzabwera ndipo adzakonza zolakwika zonse. Ndipo adzakupatsani inu moyo wamuyaya ndipo adzakuukitsani inu. Zilibe kanthu ngati inu mutatenga njira yonyozeka ndi apang'ono a Ambuye mupange chisankho chimenecho. Ngati muli mavuto mdzanja, ngati muli mavuto mdziko, ngati muli mavuto mutchalichi, ngati pali mavuto pa khomo, zilibe kanthu kuti zili kuti mupange chisankho chanu. Mwachikhulupiriro ine ndimutumikira Mulungu. Ine ndi uchepetsa mtima wanga mukukhalapo kwake. Ine nditenga njira ndi ana a Mulungu. Ine ndiziwaona iwo akunyozedwa ndi kukanidwa ndi kuthamangitsidwa ndi kusekedwa. Koma ine ndizitengabe malo anga a ntchito. Ine ndizikhalabe pomwepo. Ndipo pamene iwo akulira ine ndizilira nawo limodzi. Ndipo pamene pali chisoni ine ndidzakhala nawo limodzi pa chisonicho. Momwe iwo azikhalira moyo inenso ndizikhala momwemo. Monga Naomi ananena kapena Ruth ananena kwa Naomi, njira zanu zikakhala njira zanga, njira zanga zikakhala njira zanu. Komwe muti mukakhale ine ndikakhalako, komwe inu mukupita ine ndidzapitako. Mulungu yemwe inu mukumutumikira adzakakhala Mulungu wanga. Mutenge chisankho chimenecho ngakhale zitasupula mnofu kumene wachikumbumtima chanu cha kumaganiza kuti ndinu wina wake. Muzivule nokha khungulo ndipo mutenge njira yanu ndi onyozeka apang'ono a Ambuye ndi kukhala okhulupirika ku malo a utumiki ndi pa malo a ntchito. Loti anayang'ana pozungulira, iye anati, ine ndili ndi chisankho. Ndipo iye anayang'ana cha ku Sodomu, iye anaona minda yabwino ya nsipu yomwe inali yabwino kusiyana ndi yomwe Abrahamu anayiona. Ndi kumene kunali Abrahamu, iye anaona mwayi woti azikadyetserako ziweto zake kuti akakhale ndi ng'ombe zonenepa ndi zabwino. Ine ndikuyembekeza kuti ine sindikupweteka kumvelera kwa aliyense, koma awo akhala mayimidwe azalika ambiri kumanyengelera uthenga, kumaganiza kuti apeza ndalama zambiri akamachita zimenezo. Chitupa chodyera, ine bora ndizikakhala mu dziko losabala nkumakadya kumakamwa kuchokera ngalande ndi kumakadyako zikonda moyo kusiyana ndi kuti ndizinyengelera pakumvelera kwa chikhulupiriro changa mu mawu a Mulungu wa moyo. Ine nditenga njira yanga. Ena iwa anati bile, chafuta ndi chiyani ndi nsonkhano wako, pakuti kukumakhala achipentekoste ochuluka kwambiri pa iyo. Mtumiki wankulu achipembedzo ananena zimenezo. Ine ndinati kodi chipembedzo chanu chizithandizira nsonkhano wanga. Osati kale litali mu Luke Magazine ine ndikukhulupirira munali nkhani. Rolembayo ananena mmenemo amakamba za anthu achipentekoste. Iye anati mpingo wachipentekoste ndi mpingo umene kukula kwambiri mdziko lero. Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti amuna ndi akazi akwezera maso awo mmwamba ndipo akuyang'ana kutali. Ndipo mlembiyo anayamikiranso anthu achipentekoste. Oh zona, iye anati analipo ena iwo omwe ankachita mosokoneza ndi zina zotero. Koma a Methodist amapembedza kachikhulupiriro. Iwo amapembedza Mulungu mwa kachikhulupiriro. Achibaptist amachita chimodzimodzi ndi achipresbyteria. Koma achipentekoste amapembedza ndi Bible lake. Mwe chikhulupiriro ife tikuona lonjezo. Ine nditenga gawo langa ndi iwo, zilibe kanthu kuti iwowo akunyozedwa mochuluka bwanji. Ine ndikadali mmodzi wa iwo. Ngakhale iwo azisekedwa, ndipo nkumakhala ndi zokhoza ndi zolephera zawo, monga Israeli ankachitira. Ine sindingafune kuti ndiime ndi mneneri wabodza kumbali ya phiri Balaamu, ndikuyesera kuti nditemberere chimene Mulungu wachidalitsa. Chifukwa mu msasa umenewo munali thanthwe lokanthidwa. Ndi nsembe ya magazi, ndi lawira moto. Zinalibe kanthu kuti iwowo ndi chiyani, izo zikuwatsogolera iwo mpaka kuchigonjetso. Ndipo iwo ayenera kufika kwa icho, chifukwa iwowo ndi anthu olonjezedwa amene akuyenda mwachikhulupiriro. Ngakhale iwo asakhale achipembedzo, iwo anali ongoyendayenda. Ndipo ndi momwe amakhalira anthu a Mulungu. Koma ine ndikufuna kuti nditenge njira yanga ndi iwo, kugwirana nawo iwo mmayimidwe awo, osati muchipembedzo chawo. Koma muchiyanjano chawo pozungulira zinthu za mzimu wa muyaya wa Mulungu. Chimene mwachikhulupiriro, ine ndinalandira ubatizo wa mzimu woyera. Mulungu andithandize ine kuti nthawi zonse ndizikhala nako kachitidwe kameneko. Zindikirani, pamene iwo anali kupita patsogolo, ife tikupeza kuti Loti anaona mwayi wa ng'ombe yonenepa. Ambiri amaona mwayi wa thumba la ndalama lonenepa. Ambiri amaona mwayi wa kuchita bwino. Iye anaona kuthekera kokhala ndi madola ochulukirapo. Iye anaona kuthekera kokhala meya wa mzinda. Pokhala mlendo ndi munthu wa nzeru yemwe iye anali, mwina ine ndidzakhala mfumu ya mzinda. Iye anaona kuthekera chifukwa izo zinali zili patsogolo pake. Koma iye sanaone moto umene unali woti udzaononga dzikolo. Iye sanalingalire payekha kuti dzikolo linali lodzaza ndi tchimo, ndipo Mulungu anachita kuliononga ilo. Ndipo lero anthu akumayesera kuti azizilimbikitsa okha pomanena kuti kodi ndinu. Ine ndikati kodi ndinu Khristu. Iwo amati ndine wachimereka. Zimenezo zilibenso kanthu kochita ndi izo kuposa kuyesera kumuuza kwangwala kuti iye ndi chule. Izo zilibe kanthu kochita ndi zimenezo. Iye adzaonongedwa chifukwa Mulungu ndi olungama. Ndipo ngati amereka angamapitirire ndi machimo ake, Mulungu olungama ndi wochita mwayekha woyera adzakhala wokakamizidwa kuti akadzutse Sodomu ndi Gomora ndi kukapepesa kwa iwo chifukwa chowawo cha iwo, chifukwa cha tchimo lawo. Ngati iye angatilole ife kuti tizipitirira nazo. Ngati iye angadzakuloleni inu kuti mukafike kumwamba ndi ntchito zanu zosalungamazo, iye adzayenera kuti adzamutsutse Ananiya ndi Safira ndi kudzawapatsanso iwo mwayi wina. Iye ndithudi angadzatero, koma iye ndi olungama. Ananiya anaona ndalama zake, Petro anamuona Khristu. Oh my! Loti sanaone kuonongeka kwa ana ake kumalo amenewo. Ambiri a inu lero, mwagwira pozungulira tizikhulupiriro takale tofunda iti ndi zinthu. Inu simukuona kupulikira kwa ana ndi kuonongedwa kwa ana anu. Inu simumamuona mwana wanu wankazi ali mu nyumba ya chiwerewere. Inu simamuona mwana wanu wamwamuna ali chidakwa, kapena ali pa tebulo la njuga kwina kwake. Chifukwa iye amathiriridwa bwino madzi, ndipo tchimo silimakhudzidwa. Iye sana muone mkazi wake, mutu wa mabungwe onse, akusanduka chinthu cha mchere, pamene iye analikuyang'ana. Iye sana muone iye akuthawa atatsala pang'ono kuti alumidwe ndi mano ake, akupita ku mzinda waung'ono kina kwake, akuthawitsa moyo wake. Iye sana one zimenezo, chifukwa iye ankangoyang'ana zokhazo zimene iye ankaziona patsogolo pake. Koma Abrahamu, iye sankaliona dziko lothiridwa bwino madziro. Pakuti iye anakwezera maso ake mmwamba ndipo anaona zamawa. Pakuti iye akanadzalandira zinthu zonse. Khristu wenweni lero amakwezera maso ake mmwamba ndipo amaona lonjezo la Khristu odala ndi ofatsa pakuti iwo adzalandira zinthu zonse. Iwo adzalandira dziko lapansi. Khristu wenweni mwachikhulupiriro amayang'ana mmwamba ndipo amaona zimenezo. Mutchuleni iye chimene inu mukuchifuna. Iye anakweza mmwamba maso ake. Ndipo pamene iye anachita zimenezo, Mulungu anati, Abrahamu, iye ndakudutsa mdzikoli, lonselo ndilako. Mwachikhulupiriro, Abrahamu anachita zimenezo. Chikhulupiriro chomwechomwecho chimene Mose anali nacho. Zinalembedwapo ndi wochitira ndemanga wina, amene ananena izi. Ine ndikaganiza kuti awo anali mawu okongola kwambiri. Kuti Mose anatenga zokoma za mdziko ndipo anazika kumbali imodzi ya muyeso. Ndizo ipisitsa za chipembedzo ndipo anakazika izo kumbali ya muyeso. Ndipo za chipembedzo zinalemera kuposa zokoma za mdziko. Zili chimodzimodzi nsolero kuti ngati ife titatchedwa chilichonse chimene ife tikufuna kuti tikatchedwe. Otengeka kapena achilitsa uzimu kapena oyera ozikubuduza kapena chilichonse chimene iwe akufuna kuti tchula. Choyipitsitsa chimene ife tili chidzalemera kuposa chopambana chimene dziko lingakwanitse. Iwo amafuna kuti azitchedwa otengeka akachitidwe kachikale okhuthala chikale. Zimenezo zidzalemera kuposa chinthu chopambana chimene mdyerekezi angati apeleke kwa inu. Ndithu ndizo zidzatero. Mose anakweza chitonzo cha Khristu. Iye anamuoneratu Khristu. Mtsogolo iye anadzalankhula mawu ena odzoza okhudza iye. Taonani Ambuye Mulungu wanu adzadzusa mneneri wonga ine. Iye ankadziwa, iye anamuoneratu iye. Ndipo anachiyesa chitonzo chake chuma chopambana kuposa zokongola zonse za mdziko. Mzanga wa Chikhristu, lero kodi iwe sungachite zimenezo? Ndi kukongola konse ndi kutchuka kwa dziko mwachikhulupiriro. Ife tikumuona iye amene analonjeza. Ndipo choyipitsitsa cha mpingo lero muchikhalidwe chake chonsecho. Komabe izo zidzalemera kuposa chilichonse chimene mdyerekezi angathe kukupatsani inu. Ngati ife tang'ambidwa, ngati ife tisweka mzidutswa, ngati ife tasokonezeka ndi kusweka muzipembedzo ndi zotengeka, izo zidzalemera kuposa chilichonse chimene mdyerekezi angathe kukupatsani inu. Ndithudi, iye anachiyesa chitonzo cha Khristu kukhala chuma chopambana kuposa chuma chonse cha Igupto. Ndiye iye anachita china chake. Iye anasiya Igupto. Oh, ine ndimawakonda mawu ameneyo. Iye anasiya Igupto. Mukuona, iye anali akuyang'ana kudzera pa zenera lomwero, ma iye anali akuyang'ana mosiyana ndi Farao. Nanga bwanji ngati Farao akanatha kuwaona mapeto ake? Bwanji ngati Farao akanaona fuko lake likumizidwa? Mose anaziona izo. Motani, mwa sayansi, mwa chikhulupiriro, Mose anaziona izo. Chilichonse chimene iye ankachita chinali mwa chikhulupiriro. Chifukwa Mulungu anamulonjeza Abrahamu atate ake kuti iye akanadzachezera fuko ili pakadzatha zaka 400 ndipo akanadzatulutsanso iwo. Ndipo mwa chikhulupiriro Mose anakhulupirira mawu amene Mulungu ananena. Ndipo anazidziwa yekha kuti ndi mwa chikhulupiriro kuti anali mtsogoleri wosankhidwa kuti atulutseko iwo. Iye ankadziwa kumene iye anali. Iye anatenga malo ake m'maenje amatope ngati woponda matope. Ndipo anachiyesa chitonzo cha Khristu chuma chopambana kuposa kuti akakhale pa mpando wachifumu wa Igupto. Iye anatenga. Iye sananene konse, ine ndikumva nazo chisoni izi. Iye anatenga malo awo ndipo anapita limodzi nawo iwo. Ulemelero kwa. Iye anatenga malo awo. ife tinapita limodzi nawo iwo. Zosadabwisa wolemba odzozedwa anati, ine nditenga njira ndi onyozeka pang'ono Ambuye. Ine ndayamba ndi Yesu, tsopano ine ndikupyolatu. Ine ndili pa njira wa ku dziko la Kenani. Ndithudi. Mose, zinanenedwapo ndi wina kuti Mose anasankha pamene iye akanakhala mwana wa Farao ndipo anali ndi zokongola za mdziko. Iye anasankha kuti akakhale mwana wa Abraham kuposa kuti akakhale mwana wa Farao, mwana wa Abrahamu wonyozekayo kuposa kuti akakhale mwana wa Farao mfumuyo. Ine kuli bwino ndikhale mwana wa Ambuye Yesu ndi wantchito limodzi wake, ndikutenga malo anga limodzi ndi anthu okanidwa a dziko lino, kusiyana ndi kukakhala president wa United States of America wankulu, kapena kukakhala Elvis Presley, kapena Pat Boone, kapena aliyense amene inu mukufuna kuti akhale. Ine nditenga njira yanga. Atsikana achichepere ayenera kuti atenge njira yawo malo mumakhala a Mary Pickford, kapena katswiri wina wapakanema, mtsikana wina wokongola, mutenge njira yanu ndi onyozeka pang'ono Ambuye. Ine bola ndikhale mlaliki pa gome, ndikulalikira chuma chosafufuzidwa cha Khristu, kusiyana kuti ndikakhale katswiri wapakanema wa ku Hollywood, kapena munthu wopambana kwambiri pa dziko lapansi. Ngati zingandite kumadya moperewera, kumapemphetsa kapena chilichonse chimene ndingamachite, ine ndidzatenga njira yanga ndi anthu a Ambuye. Mwachikhulupiriro ine ndidzachita zimenezo. Ine ndapatsidwapo mwayi, koma mwachisomo cha Mulungu ine ndikuonabe mwachikhulupiriro. Mwachikhulupiriro ine ndikuliona ilo patali, ndipo Atate athu akudikirira panjira kuti akatikonzere malo okakhalako kumeneko. Munthu wansonkho ananena tsiku lina, ndi chifukwa chiyani inu munayipereka nyumba yanu ku tchali chichija? Ndi chiyani chinakupangitsani inu kuti mupereke nyumba ya madola 25,000 kwaka chisooneka moyipa uja? Ine ndinati sindinachitire izo tchalichi, ndi anthu amene ali mmenemo. Ine ndilibe kalikonse kakatundu wa dziko lino. Tambala iliyonse ya ndalama yomwe ine ndimayipeza imapita ku tchali chichi. Chifukwa chiyani? Chikhulupiriro changa chili pa Mulungu ndipo sati pa zinthu za dziko lino. Zokonda zanga zili kumwamba, ndipo ine ndikukhulupirira kuti inunso muli chimodzimodzi ngati inu muli pa chiyanjano ndi Mulungu. Izo nzona kuti inu muli, ife mwachikhulupiriro talandira, ife mwachikhulupiriro tikukhulupirira Mulungu. Mose, iye ankayenera kupanga chisankho. Ndiyeno iye ankayenera kutero. Atatha kupanga chisankho, iye anamenyera chikhulupiriro. Ndiye pakuti iye sankaopa mkwiyo wa mfumu. Tsopano mwa munthu, iye anali nawo ufulu woti aziopa mkwiyo. Iye anali nawo ufulu woti aziopa mkwiyo wa mfumu. Koma iye sanatero. Iye sanachite zimenezo, chifukwa iye anali nayo ntchito yoti ayichite. Ndipo iye anali mu mzere wa ntchito. Ndipo iye sanasamale zomwe mfumu ankanena za izo. Iye anatenga njira yake chimodzimodzi basi. Tsopano Farao, zoona, pamene iye anaona kuti wagonjetsedwa, ankafuna kuti amupatse Mose ndi ana, iye anati, chabwino, ine ndikuwuza iwe chimene ine nditi ndichite. Inu nonse mungokhala mu dzikoli, ndipo mupite uko muzikapereka nsembe kwa Mulungu wanu. Umo ndi mmene mdierekezi amagwirira ntchito. Oh, iwe ukhoza kukhala wachipembedzo. Bwanji osapita ndikukadja wina mpingo wina. Iwe sukusowa kumachita zinthu zonse izi. Mwamuna kunena kwa mkazi wake. Mkazi nkuti, amunanga, ine ndapulumutsidwa. Ndasiyazo zipentapenta zija. Kapena zopaka milomo ndi zinthu. Ndasiya izi. Ndasiya za mapwando. Ndasiya zinthu za magulugulu izi. Ine ndachokamo muzimenezo. Ine ndika nthawi yanga mukuwerenga mawu kusamalira pa khomo. Tsopano taona wokondedwa, iwe ukhoza kukhala wachipembedzo chabwino. Tsopano taona, iwe upite uku, wapeza mpingo olakwika. Ayi, iwe sunatero, iwe uli mwa wolondolawo. Ngati iwe uli ndi mlaliki amene angalalikire izo kwa iwe, iwe uyenera kukhala nazo izo. Mufufuze kudutsa malemba ndipo mukafufuze ngati izo zili zolondola. Oh, akuti upite uko. Iwo sama njira zimenezo kuno, mukuona. Iwo sama njira izi kuno. Njira yake ndi imene. Iwe ungopita mpaka. Ma Yesu akufuna kuti iwe uchoke mudziko. Umo ndi mmene mdierekezi ama chitira. Yesu amafuna kuti iwe uchoke muzinthu za mdziko. Amango libweresa dzikolo mutchalichi. Tsiku lina ndikubwera mu nsewu ine ndinayatsa wireless yanga ndipo apo panali nyimbo ndipo ine ndinakhala ndikuimvetserabe ndipo ine ndinachita kutenga pafupifupi nyimbo yonseyo ine ndisanathe kudziwa kuti inali mwamtheradi nyimbo ya uzimu kapena mdierekezi akuyesera kuti atsitsire pansi zinthu za Mulungu kuzifikitsa pa muyezo wa dziko inu simungathe kuchita zimenezo. Mulungu atichitire chifundo. Ine sindikusamala kuti ndi nyimbo zingati zimene Elvis Presley walemba za nyimbo zonse zabwino za chipembedzo. Iye akadali wodzazidwabe ndi mdierekezi. Iye anatumiza ana ambiri ku Gehena ndi makanema onse amene ine ndikuwadziwa mu dziko lonse mu tsiku lino. Pat Boone ndiye na onse a iwo, iye anali wa mpingo wa Kristu. Ndipo Elvis Presley wa chipentekoste. Iwo ndi Judas Iscariote maonekedwe a amuna amenewo. Ndierekeza kuyesera kuti abweretse zinthu zapamwamba za Mulungu kuti iwo akathe kuzisakaniza izo pansi apa. Anthu wosa amayang'ana mmwamba, ichi iwo amangoyang'ana apa ndi kuti chabwino zonsezo ndi zofanana. Izo sizofanana, tulukani mu dzikolo. Anati, inu mukhoza kungopita masiku pang'ono ndipo inu mupite mukakhale mu dzikolo. Ndithudi iye ankadziwa kuti iwo abwereranso. Kenako, iye anadzapeza kuti izo sizikanagwira ntchito. Kotero iye anaganiza china chake chosiyana. Iye anati, ine ndikuwuzani inu chimene muti mukachite. Inu mupite uko kulikonse, kumene inu mukufuna kupita. Koma inu muasiya azikazi anu onse, ana anu onse, ndi ziweto zanu zonse muzisiye kuno. Inu muzisiye izo kuno. Ndipo mupite kunja uko. Chifukwa iye ankadziwa kuti iwo anali ndi chuma kumeneko. Chimene chikana wakopa kuti azibwelera mbuyo. Ndipo ndi zimene mdierekezi amanena kwa inu. Basi bola ngati inu mwasiya zinthu zina za mdziko zikulendera pa inu. Inu mafunabe kuti muzisuta. Inu mafuna kuti muzimwa. Inu mafuna kuti muzivala ngati dziko. Zimenezo ndi zabwino basi mmene mdierekezi amafunira. Ine ndimamva zambiri za kubwerera mbuyo. Ine sindikukhulupirira kuti kulipo kubwerera mbuyo kochuluka monga mmene anthu amaganizira kuti kulipo. Iwo angosiya chuma chochuluka mu Igupto kuti chizwa kopera iwo mbuyo ndi zokhazo. Bwerera mbuyo sizomwe iwo amanena kuti zili. Inu mwasiya zochuluka kwambiri mdziko kumbuyo uko zimene zikukopani inu. Mbale ndikukuwuzani inu, pamene Israeli anakonzeka pakati pa usiku, iwo anali nazo zonse zimene iwo anali nazo mu dziko lino, atazilongedza ndipo atakonzekera kuti azipita. Mulungu titumizireni ife chitsitsimutso chonga chimenecho. Ife talongeza chilichonse ndipo takonzekera kuti tizipita. Kulira kwa pakati pa usiku kukubwera. Tulukani lubanja mukakumane naye iye. Zikanakhala bwino mukanalongedzera tu chilichonse. Inu kulibwira musakhale ndi chilichonse mdziko lino choti chizikukoperani inu mbuyo. Zingwe zilizonse zoti zizikumangirirani inu pansi. Longedzani tiye ndikonzekere ife tikupita. Ndipo inu mukudziwa chani? Ine ndikukuwuzani inu iwo analiona kwambiri kwa Mulungu mpaka Farao anatengeka kwambiri pakati pa usiku iye anati, kazipitani, kazipitani ndipo muzipita. Mutenge chilichonse chimene inu muli nacho ndipo muzipita. Ndinokondwa kwambiri kuti munthu akhoza kukhala moyo wapfupi kwambiri ndi Mulungu mpaka na mdierekezi osadziwa kuti achite chiyani ndi iyeyo. Izo ndizoona. Tulukani kazipitani, zimumverani Mulungu. Mwachikhulupiriro iye anaona lonjezo. Oponda matope kapena osaponda matope, iye anatenga njira yake ndionyozeka pang'ono Ambuye. Farao anati, mutenge zonse zomwe inu muli nazo ndipo muchokeko kuno. Ine sindikudziwa kuti ndichite nani chiyani. Iye analiona kwambiri kwa Mulungu mwachikhulupiriro. Chikhulupiriro chimachita zozizwitsa. Ngati inu mungakhale oona kwa Mulungu mwachikhulupiriro, ife tikumuona iye. Nthawi yathu yatha. Tadutsitsa nthawi. Koma mwachikhulupiriro mmawa uno, mukwezere mmwamba maso anu. Musaone zimene zakuzungulirani inu dziko la makono lino. Koma muyang'ane ndi kumuona iye amene anapereka lonjezo. Baibulo linati, ife sitikuziona zinthu zonse mwangwiro tsopano, koma ife tikumuona Yesu. Inu muziyang'ana pa iye mmawa uno, ndipo njira zanu zidzasinthidwa. Amene ife tikuweramitsa mitu yathu mphindi chabe kwa liwu la pemphero. Ambuye aonjezere madalitso ake ku uthengawu. Muganizire mu mtima mwanu tsopano, kodi inu mwakhala mukuyangʼana pa zinthu za mʼdziko mwachikhulupiriro, kodi inu mukumuona Yesu, kodi inu mukuyangʼana pa kutchuka kwanu mpingo wanu chimene mayimidwe anu ali ndi dziko, kapena kodi inu mukuona Yesu amene muchisoni anaziyika yekha pa dzanja la manja la chifumu mmwamba, amene anazunzika ngati ofera olungama chifukwa cha osalungama? Kodi inu simungakweze maso anu mmwamba kuona mtengo uja wa moyo kutsidyako? Mukatero muusiye mtengo uwu wa sayansi chidziwitso ndipo mukamutumikire Iye. Kodi inu mungafune kuti mukumbukiridwe mupemphero? Ine ndisanapemphere, mukweze dzanja lanu pa chosowa chilichonse chimene inu mungachisowe. Mulungu akudalitseni inu, Iye akuona dzanja lanu lonse. Ngati ndinu ochimwa, mukweze maso anu mmwamba ndipo muyang'ane tsopano. Ngati inu mwakhala osayanjanitsika, ngati inu mumakhala ndi makangano pang'ono ndi zinthu pang'ono, kodi zimenezo zikupanga kusiyana kotani? Inu mudzafa limodzi la masiku amenewa. Tsiku lake liti, mwina mwake lero, inu simukudziwa. Ola kuchokera pano, inu mukoza kukakhala muli ku Gehena, kapena inu mukoza kukakhala kumwamba. Koma inu muyenera kuti musankhe tsopano. Ngati chilipo chilichonse mmoyo wanu chomwe si chili cholondola, inu musankhe tsopano mwachikhulupiriro. Inu mukuti chabwino, ngati ine nditangomubwezera Iye, ngati ine nditangomubwezera Iye, zilibe kanthu kuti iwo anachita chiyani. Musankhe moyo, musankhe moyo. Chifukwa Yesu anati, ngati kuchokera mu mtima mwanu simungamukhululukire munthu aliyense mangawa ake, ngakhalenso Atate anu akumwamba sadzakukhululukirani inu. Kotero muzingoyandikana pafupi choncho, ngati muli mangawa amodzi mu mtima mwanu motsutsana ndi munthu aliyense wochimwa kapena woyera, inu muli pa ngozi ya moto wa ku Gehena. Tsopano mukwezere diso lanu mmwamba, kodi inu mukuona chiyani? Dani wanu? Kapena inu mukuona mpulumutsi wanu? Kodi inu mukuyangʼana chiyani mmawa uno? Ngati inu mukudwala ndipo adokotala anu akunena kuti inu simungachire, mukwezere diso lanu mmwamba pa mtanda pamene Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Musayangʼane pa zimene adokotala akunena, iwo akugwira ntchito mwa sayansi. Chikhulupiriro chimagwira ntchito mu gawo la mzimu ndi Mulungu. Tiyeni ife tiganizire za zinthu izi tsopano pamene inu mwakweza dzanja lanu. Mulungu wawaona iwo. Tiyeni tipemphere. Oh Mulungu wa muyaya, mukachetechete wa kupembedza uku tsopano, uthenga utatha kudutsa. Musalole mbewu izo za mawu anu Ambuye zikagwere pa nthaka ya miyala. Musalole uthenga Ambuye ukagwere muzisonga minga, kuopa kuti zosamalira za moyo uno monga Loti zingautsamwitse iwo. Pamapeto ake kukhala zokatayidwa. Koma oh Mulungu wodala, mulole iyo ikagwere pa nthaka yabwino, pa nthaka yachonde, pa mitima yofunitsitsa, ndiponso pa wanga inenso Ambuye, kuti tonsefe tikathe kuyangʼana kudutsa pa kalilole wa Mulungu, ndipo tikaone mpingo wokanidwa wa Ambuye Yesu, anthu okanidwa, njira yokanidwa, ndipo mukalole kuti ife tikayende mu njira ya ulemerero iyi. Monga Mose, Iye sankadziwa kumene Iye anali kupita. Anthuwo sankadziwa komwe Iwo anali kupita. Iwo sankadziwa kuti azilowera kuti. Iwo anangouya mbapo. Ndipo Ambuye Mulungu, pamene nyimbo yokongola iyi ikuseweredwa mwachikhulupiriro, ife tikutha kuliona dzikolo kutali uko. Mulole kuti zikhale pomwe pano, kuti amuna ndi akazi ali muno asaganizire za zomwe dziko liti lizikanena kapena momwe iwo akuyendera. Mulole iwo akangodzuka mu mzimu wawo ndi kumapita. Mose ankatsatira kuwala, ndipo iko kunamutsogolera Iye mpaka ku dziko la lonjezo, osadziwa komwe Iye anali kupita. Koma Iye ankangoyenda mukuwala, akupita ku dziko ilo lomwe linali labwino kuposa masana. Perekani Ambuye lero kuti ambiri pano akayende mukuwala kwa lemba imuchanjano cha mzimu woyera ndi mpingo, mpingo woyamba kubadwa, ana obadwa kumene amenamulandira Khristu, ndipo adzazidwa ndi mzimu woyera, akutsogozedwa ndi mzimu. Mulole ife tizikaenda muchiyanjano ichi, imodzi pozungulira zinthu za Mulungu, tikumutumikira Iye mu ubatizo, momvera ku imfa yake, kuyikidwa mmanda ndi chiukitsiro. Mulole ife tikamutumikire Iye mu kulamulira kwake, mukadikirire inu ku Yerusalemu, kufikira inu mutadzazidwa ndi mphamvu yochokera mmwamba. Mulole ife tikamutumikire Iye mu machiritso a uzimu, kupempherera odwala. Mulole ife tikamutumikire Iye mu mgonero, kunyema kwa mkate ndi mtima umodzi, tikuchita chiyanjano pozungulira mawu a Mulungu. Mulole ife tikamutumikire Iye mu zinthu zake zonse za uzimu, mpakana dzikolo likayambe kumaonekera. Perekani izi Ambuye, mumve pemphero lathu, pamene ife tikupereka zonse izi kwa inu tsopano, mudzina la Ambuye Yesu. Tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa mwaka chetechete, pang'ono pang'ono, tiye tingoyimba nyimbo iyi. Tsopano uku ndikupembedza, uthenga watha, aliyense asachokepo, mungokhala chete, tiye tipembedze. Uthenga ndi wokonza, muganizire tsopano zomwe inu mwazichita, zimene inu mukanayenera kuti muchite, chimene chakupangani kuti inu mukhale chimene inu muli lero. Chimene chimakupangani inu kutsutsika lero, ndi chifukwa chakuti inu munachita china chake dzulo. Kodi mawa chidzakhala chiyani? Chikonzeni icho lero, ndipo mudzakhala mfulu mawa, mwaona. Inu muyenera kupanga chisankho. Kodi inu mungachite bwanji izo? Mwachikhulupiriro, ine tsopano ndikumasula chilichonse. Ine tsopano ndikumasula, ndipo tsiku lina ine ndidzapita kumeneko. Mokoma pang'ono ndi pang'ono, ife tidzakakomana pa muzingo wamupembedza Ambuye mu mzimu wanutsopano. Mokoma pang'ono ndi pang'ono, ife tidzakomana nawo. Mpingo onyozedwa uja kudutsa movutikira, koma ife tidzakakomana tsiku lina kwa Atate athu achifundo mmwamba. Ife tidzakapereka mtulo wathu akupembedza kwa mphatso ya ulemerero ya chikondi chake ndi madalitso omwe amakweza athu. Ndi onyozedwa pang'ono a Ambuye mwachikhulupiriro ine ndikusankha. Mokoma, mokoma pang'ono, 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 tidzakakomana pa gombero kongolalo. Pang'ono ndi pang'ono, mokoma, mokoma pang'ono ndi pang'ono, tidzakakomana pa gombero kongolalija kudziko lomwe lili. Muzingo mupembedza Iye, uku ndikupembedza. Ikhulupiriro ndikukhoza kuona, mwachikhulupiriro ine ndikupanga kusankha kwanga. O Atata kudikirira, ine ndikuwaona onse Ambuye chakumeneko, mbale George, mbale Seward, oyera onse, malokhalako kumeneko. Inde Ambuye, mokoma bambo ake Howard, Edward, abwezo onse oyera amene anatenga njira mbuyo uko kale kale. Mokoma inde Ambuye, pang'ono ndi pang'ono, pang'ono ndi pang'ono, tidzakakomana pa gombero kongolairo. Tidza kaimba paloko O mulungu Nimbo zantete myaza odalitsidwa Ulemerero kwa mulungu Sidi dzamba tsochisoni Obandangawa kwa madalitso Amalo ampumulo Mokoma Pangono ndipangono Pangono ndipangono Tidzaka koma na paloko
We shall meet.